daddy. Unaona bani sema basi baba jibu. Wombea hawana kazi ya kufanya, kujua kunichora, kunichukuza ninachofanya. Kujua kunichora, unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora.
Nisime, waliotaka nisieme, waliotaka kunifunga mdomo nisieme, sensiteme, nisitafune, nisimungunye, nisicheke, nsinune. Waliotaka nisiwaishie, wajui mwanaume mashine wapo. Waliotaka nisitambe, waliotaka nisinywe pombe. Waliotaka nisile kushi, nisile munde, nikae kinyonge wapo. Waliotaka nisivimbe, nisivae figo pambe. Waliotaka nipauke, nifubae, wanicheke, wanichambe.
Utasikia, umepauka sikitoto. Sasa mambo yote ya nini?
Wapo wanaotaka nisande, hata ila kula ni waombe. Kwa kuwa yuko Mungu Baba, nikasema nisikonde. Wapo wanaotaka nizipange, wanaotaka nitange tange. Wanaotaka nizifanikiwe, hata nikisema nikadange. Wapo wanaotaka miniumbe, wachumba wasinipende. Wanaotaka kuniroga nikose Krismasi nisiwatoe. Wapo wanaotaka niumbe, wachumba wasinipende.
Ila namshitakia baba, ye ndo muweza wa yote. Hakuna siyejua kwa kile naishi pisi na wana. Wananipa baraka ndo maana nasumbua. Wombea hawana kazi ya kufanya, kujua kunichora, kunichukuza ninachofanya. Kujua kunichora, unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora,
nisore,
unanchora. Mwezenu hela yangu mina ipata kwa tabu. Kama ushawahi kula hata buku langu, basi we mwanangu,
we mwanangu.
Mwezenu hela yangu napata kwa kupigiana. Kama ushawahi kula hata jelo langu, jua na kupenda sana.
We mwanangu,
oh ya, we mwanangu,
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 we mwanangu.
Oh, Indo Kush Gang, wanambeshi OG, OG. Chopa, champion middle,
big bomba,
super junkies, no wonder biggie,
the gangster,
Copacabana, Mary Broken, big bomb chongo, na Ziggy Mare, Ware, Deco de Souza, Naruka Show, Baba Sara, Chafun.